ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele, ngikwamukele futhi ngenkulu intokozo engosini e-fresh. NginguSibonelo PT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Ma uzama ukuphila kahle impilo yakho ngobuhle, ngobuqotho, kodwa uthola ukuthi bonke abantu abakuzungezile bayiphethe kabi, uyaqala uyibuza ukuthi kunalo kodwa yena uqhubeka mina ngedwa ngikwenza nebala. Akube kunalo ngempela. UDietrich Bonhoeffer owayengumfundisi waseJalimane nosotheology owaziwayo kakhulu ngokuthi abe umuntu owama emelene nomdlovu kayiphikiswa bomqondo kaAdolf Hitler nobubo obukhulu bokushanela isizwe samaJuda ayebuqhuba uHitler. Ukwenza ngalowo mzuzu amabandla amakhulu kaNkulunkulu ayithulele. Lokho kusonga izandla kwebandla engenzi lutho ukukhalema lomqondo obubi owabuqhutshwa nguHitler. Lokho kwakwenza abamdibi munye naye ngokungacacile kodwa ukuthula sithi isiZulu ngokuvuma. UBonhoeffer yena wasukuma wababaza wathi qha, angivumi, angivumelane noHitler. Umphumela wokuma kwakhe akhulume kwamenza egcina eseba isiboshwa eGestapo kwikempi yakhona, wagqonywa cishe iminyaka emibili kule nkambo. Wabekwa icala lokuthi uhlangane nabetulo lokuyisa uHitler kwagoqanyawo, wabulawa ngesigwebo sentambo kwabe kumhlaka 9 April 1945. Okwabekwa isikhathi sokuwa kombuso wamaNazi. Manje umbuzo uthi ngawube kwakufanele nakwenze akwenzayo futhi kwakunenani yini masibuke emumva na? Ngumbuzo lo awukhuluma uPaul umphostoli mayebhalela ibandla labaseKorinte muva le ngesikhathi lisazabalaza endabeni yokuhle nokubi. 1 kwabaseKorinte 2 verse 8 no 9. Ongaziwa namunye wababusi balesi sikhathi ngokuba uma bebekwazi bebengakuyibethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Kepha njengoba kulotshiwe ukuthi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yomuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Eminyakeni ye-2000 muva le uJesu naye wayesukumile wakhuluma ngesibindi wamelana nobubi ncimishi njengoBonhoeffer, okuyinto le eyambiza impilo yakhe. Kodwa njengoba imibhalo ithi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Linda ungajahi, ngoba nebala kunenani ukwenza lokho kusuke kuba uNkulunkulu kulomhlaba. Uhlobo lomhlaba esingathi usikhwili phambana nobhoko, angikutshele isihlobo ngisho ngokuthiwa ugqomejele. Qhubeka ukuyithola devotion efresh suku zonke. Sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.